Rico Beats, Mr. 808.
The teen, Canaro, Blunder, what?
Detin,
Canairo,
Canairo,
Blanda, away. Toto Hadija, away. Nilienda det, wacha tu, na manzi psycho, fiatu. Kadem kalikuwa kanasumbua, nikajua kakadem siku moja kataniwa. Nikapata mwingine mali safi, lakini alikuwa na baby daddy. Mtoto wake akaanza kunita daddy, baby daddy, tulishika na mashati. Nikapata mwingine na mahaga, alikuja kijani kuchapana. Uodem alikuwa na shtua, tuki make love alikuwa na bonda sura. Nimetafuta kila chuo, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge, wewe. Nimetafuta kila chom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Canairo dating blanda, nilienda date risky. Dema likuwa nalewa whiskey, kidogo akaanza kunita baby, baby. Umenijua 2 hours, unaema nzea pendi vako zangu. Anataka nichore mamurio wangu, anataka nichore ongwelo yangu. Niaende, iri nibaki peke yangu. Una ya kisikia sauti ya madem, ya shinde ya kisema sema I love you, eh? Sema I love you, nasikia madem hapo, sema I love you. Nimetafuta kila chom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge, owewe. Nimetafuta kila chom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Canairo dating blanda, mara mwisho mi kwenda date. Dema linisho, I have a lot of guy friends. Kidogo mahag, mahag, akiona chali mahaga iwezi. Minataka penka mimi, anapenda reggae ka mimi, anapenda genge ka mimi, simple living ka mimi. Minataka tu mdenge, uleta ni ride ka senke. Ka unafikiria ni wewe ni DM, IG, meja genge. Nimetafuta kila chuom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Canairo dating blanda. No majo.
Unaenda?
Naenda kwetu.
Ni nini mbaya?
Unaenda
wapi?
Umeshinda kwa pana mazilei kuizaka.
Mazilei nilikuwa kwa restaurant. Hapana, nisikize, nisikize, nilikuwa kwa restaurant na madem walikuwa na celebrate birthday. Ulisikia makelele wakicelebrate.
Okay, celebrate nao upate tayari.
Na kuongea kweli mazilei nini? Tudingani tuongee. Sidhani tuongee nini? Tuongee, tuongee tu. Kwa kuvapi. Hapana.
Ripoto unilete makosa.
Aje sasa, aje sasa mazee. Hapana, unaenda wapi sasa? Cheki,
unaenda.
What's up? 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 What